numbers can be the way. It's a lingy peggy lingoya. But to see the one that's our corner. The number kita kishala my love boy. Are you full numbers can be the way? It's a lingy peggy lingoya. But to see the one that's our corner. The number kita kishala my love boy. Zeka the wimpe, zoli mala wimpe. Ikanga shashaya uzokala wimpe. Zeka the wimpe, zoli mala wimpe. Ikanga shashaya uzokala wimpe. Kota na yake, chola na machi tonga tanga. Kichimisi mani na banga, kichimisi life na mabari na vuna ni muta zame yatika. Koba na yake, chola na machi tonga tanga. Kichimisi mani na banga. Kichimisi life na mapari na gumla ni muta zambe ya tika. Why you full numbers can be the way? It's really lengi pegi lindo ya. But to see the one that's our corner. The one that kita kishola my love boy. Why you full numbers can be the way? It's really lengi pegi lindo ya. But to see the one that's our corner. The one that kita kishola my love boy. Kishola malobolo, why you funum fast gambito? Get to lilengi pegilinto ya. Utusile wenu tau bono. Donunga kito kishola malobolo. Akuzeka ne wembe, zoli mala wembe. Ikanda shashaya uzokala wembe. Kuzeka ne wembe, zoli mala wembe. Ikanda shashaya uzokala wembe. Koto na yagezo, chola na machi tumpe tenge. Kichimisi mali na banga, kichimisi life na mapari no gumna ni muta zambe ya tika. Koba na yagezo, chola na machi tumpe tenge. Kichimisi mali na banga, kichimisi life na mapari no gumna ni muta zambe ya tika. Why you full numbers can be? Kituli lengi pegi lindo ya. Utusile wenu taubono. Donunga kita kishola malobolo. Why you full numbers can be? Kituli lengi pegi lindo ya. Levono tao bona, donunga kita kishola malobolo. Akuzeka ne wembe, zoli mala wembe. Ikanda shashaya uzokala wembe. Akuzeka ne wembe, zoli mala wembe. Ikanda shashaya uzokala wembe. Koto na yake, chola na machi tumpe tenge. Kichimisi mali na banga, kichimisi life na mapari na gumna ni muta zame ya tika. Koba na yake, chola na machi tumpe tenge. Kichimisi mali na banga, Chimese like una mapari, no kumna ni muta sabe ya tika.